Shira kumutima yamagambo awatazigera sibama umvukuna abantu bahoze kuva kera ndetse na mbere bazatubona badusekere gusa siko babyifuza kurubu ntacyo ruhana mba Oh Madeleine, would you love me hard? Bazatwanga ntacyo dupfa nuko kandi ntibizahinduka uza nkunde nanjye ngukunde nubwo bitazigera byoroha Everybody knows that too. You will always be my cornerstone. You will never leave, I hope that too. Hari umunsi tuzanezerwa cyane, ibi ntari byishimo gusa. Nukumva bashaka kutuvanga. Oh darling, would you love me hard? Bazatwanga ntacyo dupfa nuko kandi ntibizahinduka uza nkunde nanjye ngukunde nubwo bitazigera byoroha